loving it on. Naine pano. Tupac wamu Zambia. Coronavirus.
Exclusive.
Samare mwevani. Coronavirus. Check it. Check it this out.
Checking in hand, some cute men, people around the world. Yeah, eating bila, kala lehe la kumkala, hela bambu de eating hila, mumaka soyo anakanishi. Yeah, kudimu shila hale, you wanna meet her. Neka okukei, let's keep our self safe. Kosina mkulu mpudi na wevu.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli coronavirus.
Mwoni unachinja manje ni pochi ya kakwendo.
Kuli coronavirus.
Kuli corona. Kuli corona.
Kuli coronavirus.
Kuli corona. Kuli corona.
Kuli coronavirus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli coronavirus.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli coronavirus.
Ulishi coronavirus wamena anaipanga nindani kansi. Kuli matenda shua yali bemankwala kuzasira. So ni kunkala kea fundaba coronavirus sisise kaka. Wasungu ya basiriza watimo ifebosa uka kuzambia. Na HIV ya wamako chifukwa embe ili na mankwala. So kuzisa mala niweka na kukonka mala mulo. Osa posha posha bantu iai. Masiku vanu ni kuposha na namendo. Olo mtu umu konda bwangi. Osa mwaginga uzamwarira.
Kulibe kupocha na mwoni kumanja na wadezi.
Kuli coronavirus.
Mwoni unachinja manje ni pochi ya kakwendo.
Kuli coronavirus.
Kuli corona. Kuli corona.
Kuli coronavirus.